Zanzibar. Yo, yo. African beauty. Nitinge moka na suti ama kijinzi cha
It's crispy to drama girl.
Yo, yo. African beauty. Nitinge moka na suti ama kijinzi cha kunibana. The way you so cute. Nicki Minaj Karuchi, ndo mara ya kwanza tunaonana. Mana tiza una picha, ulivyo baby face. Angelina Michael, oh my god. Na zile mwewe Insta, mala udensi densi. Ya kisoni Michael.
It's crispy to drama girl.
Yeah, yeah. Shingekwaga na mavumba, mkwanja manoti. Ni kuonge vya thamani. Ama, niwe fundo kuigiza kakanumba. Masanja joti, usiwe mbali nami. My darling, I need you love. Uwe na mi, haki ya Mungu na kupenda. Shingekwaga na mavumba, mkwanja manoti. Ni kuonge vya thamani. Ama, niwe fundo kuigiza kakanumba. Masanja joti, usiwe mbali nami. My darling, I need you love. Uwe na mi, haki ya Mungu na kupenda. Nobody can show you love. Usiwamini, ukisha wapa wanakwenda. Obasi jilegeze, nikubebe mgongoni.
Kielewe.
Dika nikudekeze, nikutunze kama mboni.
Kielewe.
Wakija wapoteze, jifanye kama uwaoni.
Kielewe.
Kisha uniongeze, ulivofunzwa unyagoni.
Kielewe.
Oh baby, asa dansi nikone.
Wangwalu.
Wabamijo.
Wangwalu.
Lulu Femi. Oh baby, asa cheza nikone. Uwa bamijo. Basi cheza na mimi. Agan, moyongo mwaro payimi. Mchungu kiuziwa. Same mara sabini. Uwa mzungu sajalewa. Kependa junga majini. Kwenye mfungu pareniwa. Kumbate baridini. Kwenye tundu kama njua.
Pampa ngonjera, upa kama tanga sekera. kwa viuno vya paikoko kutoka Mazabe. Picha twazi twanga kisera, posti insta wanga kwa kera, bada ya chani kimoko. Cause I just wanna let them know, do my feet come you take. African beauty, you are African beauty, you are my African beauty, you are African beauty.
Ooh la la la, ooh la la la, round the world. Mazabe, picha twase, twanga kisera, posti isa, twanga kwa kera, watajali kia moko. Cause I just wanna let you know.
It's Crispy the Drama Guy.
World Way,
Kunde Boy,
Sigo Way,
Crispy,
Rappago Way.
It's Crispy the Drama Guy.
World Way,
Kunde Boy,
Sigo Way.
Spit the drama by
World Way,
Kunde Boy,
Sigo Way,
Chris Beats,
Rappago Way. Give me your ass.
Olele, olele.
How you doing, ladies and gentlemen?
Olele, olele.
They call me the king of new way.
Somebody call 911.
One,
I see the look at me.
And I'm your host for tonight.
It's an emergency.
Two,
baby, I go give it to you. Oh boy, don't they increase? I know you see something in me. I beg you, come and give me.
Panado, sitamo. Anything for your girl, give me my
Panado.
like bottle boys.
Fuck you like nobody, sucking your whole body. Rocking everyday party, clean bitch playing daddy.
Oh. Before the night cut, we light up the brains. And then we pop bottles, Miller champagne. Cause love is the thing that I have in my heart, and it's there for you. African queen that I need and I want every day, it's on you.
Kadaka kona, mwendo wa kreta kwa nyama choma. Mau kilomecha kwa Maradona.
Tukisha waka and we sing along. Yes, we sing along. And we go like
waka waka, 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 waka
waka. With the young kings, biggest boss everywhere we go, we run the streets. Never gossiping, I'm only with the big talk. Black bottle, so you know it's time for lift up. Big money, so you know I'm living by the code. Born with it, so you know your boy will never fold. Bel Air here, Bel Air there. We gotta have Bel Air everywhere. Bottles on ice, ballin' all night. Black Ferrari boss stepping out in all white. No, it's not a secret, meet me at the top. Black bottle boys, we'll never stop.
Diamond platinum,
yeah.
And Morgan every day.
Cool to be conscious.
For all ladies, yeah.
Ah, atakila na nyota, najitambara mwezi kisa na nyota. Ani mkande amechoka, nitembe na ulimi kote kanyoka.
Mapenzi niongeze, kabari niogele.
Speaking from her heart, damn, she's so sexy. Mama, give me blessing. I wanna off the light so I can speak dirty.
And she says she wants some more, harder than I can for before.
The way she dancing, touch me. That's what she makes me say
hallelujah.
Making money was the plan, and we go get them pa Jagabana. Girl, I always hold you down. Anytime that you feeling down, mama say, girl, make you settle down. Tell her say, I don't get you down. With the smile, make you know the frown. Say no one can pull you down. So me sing say, win, 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 win. We go the win, win, win.
Make me losing control, control. they make me go jingle.
Sofi, 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 sofi. Ata uwe sura mbaya hazingoki ngoki. Kisa kitu noti, 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 noti. Pochi, 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 pochi. Zinateka kina sofi, 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 sofi. Ata uwe sura mbaya hazingoki ngoki. Kisa kitu noti, 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 noti.
Waza, waza, mitoko mina shindia. Wakiomba foto na wabimbia. Pesa nyingi na hesabu adina sinzia. Badiri flow mbaka India.
Poch ka harde ne, josh ka hai, ganhar jar ka hai, nera mer. Poch ma pene hai, anka hai, ma vumbar ka hai. Ale poch ka harde ne, josh ka hai, ganhar jar ka hai, nera mer. Poch ma pene hai, anka hai, ma vumbar ka hai.
Pochi nene, pochi nene. Wakizingua situ nakata umeme. Nasema pochi nene, pochi nene. Squeeze mjini msingi pesa siyo masebene.
Pochi nene, pochi nene. Wakizingua situ nakata umeme. Nasema pochi nene, pochi nene. Squeeze mjini msingi pesa siyo masebene.
Vivani boy, Dundana. Oh yeah, and revive, yeah.
It's Madiba. Eraganiwa wemona. Abandi kubona rataona. Oh baby, tell me your name, give me your number. Sinshaka ko harungu gukoraho.
Cash na kwa fresh kama cucumber. Nikuwa na dash na kwa mjesh bila fungwamba. Kwenda resio ni case Mr. Kubanda. Ya kijisetsi kwa pesh na yaka juu chanda. So mtu kila mtu ila ni mtu wa watu. Mtu shabu kutu na ni mtu mbabu. So mtu kavu yu mtu ana utu na love. Lakini so mtu kila mtu na so mpu mbabu.
Nikusikia biti tu nkatamani mfanyi verse. Nkam cheki ngosha kanambia simba mbona freshi. Upesi upesi nkandika ni made kesi. Na sasa ngoma kitani menuka. Hama kiesi. I started young kaba sijeitwa chibudenga. Enzizo naitwa domo squeezy at lips denda. Fresh baba tifo manite baba nilani. Nasikia naitwa baba bluli. Kuna mambo mitani. Fresh mzuka ukipanda ukate viuno kama vanga. Kwa bita kubanda inobakwa na muza karanga. Ukinchukia sikosi ela hivo kwangu sio kesi. Kunkopea na Cinderella haiwezi kuwa freshi.